Amen, amen. Hallelujah.
It's still the time of grace. Your redemption is drawing near. To you, the Lamb of God, be the glory. Your work is accomplished. You made us free from our guilt and sin.
Duchunguye udukuraho,
people of priests and kings.
Uri umutambyi.
There's no other name on the earth which is like your name. You made us free from guilt and sin.
We
are a people of priests and kings. Salvation is here for you. What the world cannot offer you, you get it.
Gakiza isita guha kabonerwa ikaruvari. Icyubahiro watubereye igitambo, wadukuyeho ibicumuro n'ibyaturegaga, turi ubwoko bw'abami n'abatambyi. Nta rindi zina ku isi rimeze rihwanye n'iryawe.
I greet you all very warmly in the precious name
of Jesus Christ.
experiencing it, what the Lord has promised. We all know from the news what has happened on the earth, in particular in the last 4 weeks. Everything must go around God. And we arrived at the end of the time of grace. We are foretold in the Holy Scripture. Now, just firstly, there are many, many greetings, whether via telephone or via email.
We
are joined with all brothers and sisters by divine love, as Paul expressed it. And we are grateful to the Lord also for the possibilities that not only in one language, but also the divine message. Also today, we wish all of you, all the translators, with all our hearts, we wish you God's blessing. And in particular, those who have found grace in the sight of God and who can believe themselves, as the scripture has said. In his phone call today, he said to me, Brother Frank, we have bought 726 equipments, paying for it, and all over the earth. These equipments, these devices, are now in operation, so that all can hear and can experience with us. If they think about it, 20 years ago, 10 years ago, it was not possible as it is today. Although we cannot have the public meetings anymore, because thus it is written in Romans chapter 13. Every government, every higher power is ordained by God.
And
that what the states and what the governments decide, we have to obey it.
Once again,
let it be mentioned, we are grateful for it, that the whole world can hear and can experience with us. At this occasion, beloved brothers and sisters, I would like to mention also how precious it is that we in this time found grace in the sight of God, and with the promise which God has given, which is fulfilled before the return of Jesus Christ, that we were acquainted with it. And I like to think about it. When Brother Branham told me on the 12th of June 1958 in Dallas, Texas, he said to me, store in the food.
Take a few
tapes with you. Go to Leo Mercer. He records the sermons.
D'abord,
he will give you some tapes. And today, I brought with me
one of these
tapes. Voilà, m'avait dit en 58,
and brothers and sisters,
de repartir en Allemagne.
All the
de demander à la régie qu'on me donne des prédications, et j'en ai prises avec moi pour revenir. Et frères et sœurs, toutes les prédications que frère
Branham a tenues
ont été enregistrées sur 18 bandes.
Ibibwiriza byose mwene data Branham yabwirije byose na byohererejwe kuri cassette, kandi hano
visite mon bureau
waza kunsura mu biro byanjye ashaka kureba icyumba cyegeranye n'ibiro akabona za etageri ziriho za kasete zose nohererejwe nshobora kwibuka ubwo bene data wo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika igihe bazaga bangendereraga baratangaye ntabwo bamenye icyo bakwiriye kuvuga baravuze gusa mwene data Frank nta mwene data n'umwe ku isi ufite ibyo wowe ufite ngira icyo nakwishyura icyo nakwishyura ngo ntware izi kasete nzijyane ndamubwira nti oya mwene data ni ku buntu Imana yakoze ku buryo mu buryo mu gihe nyacyo ibintu bikwiriye bikorwa ko kasete zose zifatwa hanyuma nkazohererezwa guhereye ku itangiriro hamwe n'ubukozi n'ijambo n'amasezerano
avec ce que le Seigneur a déterminé pour ce temps je sois informé
binyuriye mu byo Imana yateguriye iki gihe umwami yashoboje ko byose bisobanukirwa uko bikwiriye kubenda n'ishuti banjye niba ari uko bimeze tukaba tudashobora kugira ibiterane binini ngo duteranire ahantu hamwe ariko icyo tuzi ni uko aho babiri cyangwa batatu bari umwami bari kumwe nabo ubungubu nta kundi twabigenza ariko umwami
Le Seigneur peut apporter sa parole.
Umwami ashobora kuduha ijambo rye nk'uko ejo nabivugaga.
J'ai durant toutes ces années passées dans tous les
Muri imyaka ishize yose na twaye ubutumwa bw'Imana mu bwoko bwose
où tous les frères
nuko rero igihe kirageze
toutes les églises
icyo bene data bose n'amatorero yose n'amateraniro yose
pourront se rassembler
igihe kizongera kugera ko twongera guterana tukateraniraho dusanzwe tugira amateraniro tukumva ijambo ry'Imana twumvise ibiri kuba muri iki gihe
Qu'est-ce qui a été dit à Frère Branham?
Mbese mwene Branham yabwiwe iki?
Il avait emmagasiné la nourriture.
Yari yahunitse ibyo kurya.
C'est peut-être raison que directement au commencement alors qu'il avait prêché le septième sceau il disait
niyo mpamvu uhere ku itangiriro ubwo yabwirizaga ku bimenyetso birindwi yavuze ngo none ibyo kurya bimaze guhunikwa iyo turebye uko ibintu by'Imana bihuje turebye mu gihe cya Musa no mu gihe cya Yosua Musa yari afite umurimo inshingano zihariye zo guteranya ubwoko ndetse no kubwira Farawo ngo reka ubwoko bwanjye busohoke uko niko umwami yari yabivuze
Laisse sortir mon peuple.
Reka ubwoko bwanjye busohoke.
Et c'est ainsi que l'exode a eu lieu. le sang de l'agneau a été appliqué sur les lintos des portes.
Uko niko byagenze amaraso asigwa ku nkomeni z'umuryango. Umwami yaravuze ati nimbona amaraso nzaba ca hejuru mbazigama nuko baza kunyura mu nyanja itukura. Uko niko amazi ya yakoze igikuta kimwe igisika kimwe iburyo kindi bumoso. Ubwoko bwa Isirayeli bwambuka inyanja itukura ho yumutse. Imana ica inzira ahantu hatari inzira. Imana yita ku bwoko bwayo no kwitorero ryayo. Bakundwa bene data na bashiki banjye,
que Joshua et Josué soient allés et Moïse soit allé sur la montagne de Nebo.
Yeshua Moïse a dit que Moïse wa Nebo abgira Musa abgira Yeshua ti et Imana ibgira Yeshua ngo nkuko nabanye na Musa nawe niko nzabana nawe.
Le Jourdain s'est ouvert aussi du temps de Josué et ils ont pu le traverser à sec.
Yorodani nayo yarumutse itangi nzira bayambuka yumutse.
Parce que j'étais ensemble avec le frère Detlef.
He was asking about Mount Nebo.
Il connaissait un homme.
Oh, no problem, no problem. Take a taxi and just drive there. And we took a taxi.
Nuko twafashe imodoka
drove to
tujya ku musozi wa Nebo.
And there we saw everything.
Aho ngaho tuhabona ibintu byose. Buri
has their rooms.
Buri dini rifiteyo ibyumba mazongaho ariko
for me one thing was important.
Bakoze ubucuruzi aho ngo ku musozi wa Nebo. Ariko je icyangombwa Musa yategetswe kujya kuri uwo musozi abona imbere yitegera igihugu cy'isezerano, abona uruzi rwa Yorodani yari ko iri imbere ye. Nuko ayibonaga imbere ye. Kuri njye ku bwanjye byari umwimenyerezo udasanzwe. Nazamuye ibiganza byanjye mpimbaza umwami ndamushimira. Ngo muri ibyo byose dushobora kubona kugira umwimenyerezo w'umwami Imana. Umwami Imana yacyuye umugaragu w'uyu muhanuzi, ariko ijambo rye ubutumwa bwe burakomeza bugasohoza byose ibyo Imana yadusezeranije. Kandi twasobanukiwe icyo bisobanura igihe Pawulo yandikaga mu Bagalatiya igice cya 4:28 ngo mwebwe bene data bakundwa muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yari ari. Ni by'imbaraga cyane. Aba bandi bizera isezerano bonyine, abizera isezerano ryangombwa ry'igihe cyacu, isezerano ryangombwa ry'ibanze ni umwami yateze ngo azagaruka nk'uko yabisezeranije muri Yohana igice cya 14. Nuko ibyo ni byo bijyana nabyo ngo dore nzaboherereza umuhanuzi Eliya mbere yuko uyu munsi ukomeye kandi uteye ubwoba w'umwami uza. Ejo twavuze kuri uwo munsi, twavuze ku minsi ya nyuma, twavuze uko uburyo Imana ibintu byose yabiteganyije mu buryo buhebuje, yabikoze mu buryo butangaje. Umunsi umwe ku Mana ni imyaka igihumbi kuri twe, kandi umwami yapanze ibintu byose mugambi w'agakiza, nuko byose abisoza bihuye n'ijambo ryayo. Nkuko igihe kibigaragaza, nkuko Yohana umubatizi umwami yavuze ati, nkuko Yohana umubatiza yahawe yoherejwe kubanziriza kuza kwa mbere kwa Kristo, uko niko nawe binyuriye mu butumwa bwa nyuma bw'Imana, ubwo ubwoko bw'Imana buri gutegurwa ngo mwebwe bwoko bwanjye musoke, ntimukore ku byanduye ku bihumanye, nuko nanjye nzabakira, muzaba abahungu n'abakobwa banjye. Nk'uko dushobora kubisoma, Yerusalemu ya kera ifite umwanya wayo, Yerusalemu ishaje ifite umwanya wayo, na Yerusalemu nshya nayo ifite umwanya wayo. Ku ruhande rumwe, Imana yatoranyije Yerusalemu ya kera, none mu myaka igihumbi, nanone umwami yarayitoranyije kuko azamanuka ku musozi wa Elayono, nuko umwami atangire ingoma y'imyaka igihumbi. Ku bwacu nk'itorero ry'isezerano rishya, Yohana yarebye ku kirwa cya Patimosi, yabonye Yerusalemu nshya itunganye, iteguwe nk'uko umugeni yitegurira, yirimbishiriza umukwe. Umugeni w'umwana w'intama azatura muri Yerusalemu nshya. Kandi nk'uko twabibonye ejo mu jambo, kibwiriza cy'ijambo, igihe ibintu bigeze ku musozo wabyo, ku iherezo ryabyo, igihe ingoma y'imyaka y'igihumbi inirangira, ubwo nibwo hazasohora ibyanditswe mu byahishuwe igice cya 21, ngo mbona ijuru rishya n'isi nshya. Bene bashiki banjye, nshuti nkunda z'igiciro cyinshi, ntabwo ibintu bizakomeza kubaho nk'uko bimeze ubungubu ku isi. Ibi turabisobanukirwa twese, ariko itandukaniro riri hagati y'abizera Imana n'abataryizera, nk'uko byanditswe mu muhanuzi Malaki, ngo ubwo nibwo muzatandukanya abakorera Imana by'ukuri n'abatayikorera abaribo. Neza bashiki banjye bakundwa, turizera n'umutima wacu wose ibyo ibyanditswe byera bivuga, kandi twizera ko umwami wacu afite ubwoko bwe ku isi, mu bwoko bwose. Reka tubivuge nanone, twizera yuko
be blessed, and all who are listening, may they be blessed. I read now. We know that all things work together for good.
Tuziko byose fataniriza hamwe kuzanira ibyiza babandi bakunda umwami, babandi bahamagawe bihuye ni n'ubushake bwayo.
For whom he did for no he also did
babandi bose
predestinate
ya abo yabanje kumenya ya naba yabatoranyirije gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo.
That he might be the firstborn among many brethren.
Kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. Abaroma 8:29. Abo yatoranije kera yarabahamagaye, kandi abo yahamagaye yarabatsindishirije, n'abo yatsindishirije yabahaye ubwiza.
What shall we then say to these things?
No, ubwo bimeze gutyo tuvuge iki bakundwa? Twashoboraga gukomeza gusoma. Mbega ubuntu.
What a privilege.
Mbega amahirwe kubaho muri iki gihe.
Without being puffed up, without any arrogance.
Atari mu bwibone, ahubwo kwizera n'umutima wawe wose nk'abana b'isezerano, tukagira umugabane mu byo Imana yasezeranije ku bw'iki gihe. Reka tubivuge n'agahinda mu mitima yacu. Abenshi babica ku ruhande, ndetse hari bamwe bafata ibibwiriza bya mwene Data Branham bakabiguramo insobanuro zabo bwite, bagakuramo imirongo imwe n'imwe, nuko hakabaho imiyoboro itandukanye. Nk'uko mwene Data Branham yabivuze ati, mu butumwa, reka mbivuge neruye n'ijwi rirenga byumvikana, reka mbivuge mu butumwa bw'Imana, ntabwo harimo imiyoboro itandukanye. Mu ijambo, mu butumwa bwaturutse ku Mana, hariho umuyoboro umwe wonyine, kandi uwo niwo muyoboro, niwo cyerekezo kimwe, icyo Umwami yadusigiye mu ijambo rye. Izi nsobanuro zose ntabwo zifitanye isano n'ijambo ry'umwimerere. Insobanuro zose bwite ni ikinyoma. Buri insobanuro bwite yose ni ikinyoma, kandi nta kinyoma na kimwe gituruka mu kuri, kiva mu kuri. Nuko rero ni inshingano zacu kubwiriza ijambo ryera ry'igiciro kinini no kurihamiriza.
Also this must be once again emphasized.
Nanone ibi tugomba kubivuga tubishimangira, tubitsindagira, yuko mu myaka ishize twabonye uko ikoranabuhanga ryagiye ritera imbere, ndetse isi yose ubishobora kumva no gufatanya natwe. Ubitekereza mbere y'ibyo naberetse mu kanya gashize, naberetse ifoto iriho ibibwiriza bya mwene Branham iri hano kuri tablet yanjye. Ibibwiriza byose 1,200 byose biri kuri aka gakoresho, na Bibiliya iri hano, na Bibiliya ibintu byose biri kuri aka kantu. Ninde wari kubitekereza imyaka 20 cyangwa se 10 ishize? Ntabwo ibyo byashobokaga ko bimera gutya, ariko uyu munsi none byose birashoboka. Rero
the great privilege
twagiriwe amahirwe akomeye, ubuntu buhebuje kuba dushobora kwamamaza gutanga ubutumwa bw'imana bw'Imana, kandi ibituruka ku Mana byose biba bigera, ijambo rirera, kandi twakira ijambo ry'Imana mu kubaha no mu gutinya, tukaryizera. Ejo nabivuzeho, umwami yaravuze ati ubeze mu kuri, ijambo ryawe niko kuri. Kandi mu by'ukuri ndizera bene nashiki banjye yuko nta n'umwe muri twe ufite imbogamizi cyangwa bigora kwizera ijambo ry'Imana. Twebwe n'umutima ufunguye dushaka kwizera ijambo ry'Imana ryose, kandi muri iryo jambo rye iyo turyizeye nibwo riduhishurirwa kubw'ubuntu bwayo. Kutizera no kutumvira nibyo bintu byombi bibi kurusha ibindi byose ku isi. Kwizera no kumvira ni byo bintu bibiri biri by'umugisha bibaho ku isi hose. Twavuye ku mwanzi tuva mu kutizera tuza mu kwizera, mu kumvira tuva mu kutumvira tuza mu kumvira, dukurwa mu nsobanuro bwite zose, tuzanwa mu ijambo kugira ngo twezwe mu ijambo ry'ukuri. Nanone tugomba kongera kubivuga bene bashiki banjye bakundwa, twakira n'umutima wacu wose tukemera ibyo Imana yaduhaye byose mu mwami wacu Yesu Kristo. Nkuko twabisomye mu Baroma igice cy'8, abo yahamagaye abo yarabatsindishirije, abo yatsindishirije yabahaye n'ubwiza, yabahaye ubwiza kugeza hahandi aho tubasha kuba nk'uko umwami n'umucunguzi wacu yarari, kuko we ni imfura muri bene se benshi. Ninde wabishyikira kubwo kwizera twarabyakiriye, nk'uko umucunguzi yaje muri uyu mubiri w'inyama, uko yari ameze uko niko umwari Mariya yatwikiriwe n'igice cy'umwuka w'Imana yakira ijambo araryizera. Nuko yarabwiwe ati ngo uwo uzabyara azitwa umwana w'Imana, niwe mwami w'icyubahiro uhamagara ibintu byose bikabaho, wari uriho ku itangiriro. Kubw'ibyo mpora nezererwa, ndanezerwa n'umutima wanjye wose. Handitse ngo mbere na mbere ntabwo ari ku iteka, ntabwo ari mu iteka, ahubwo ni ku itangiriro. Mu iteka Imana, umwami Imana yarishwe, yabaga yarituye mu mucyo w'itangaza, uwo umuntu wese adashobora gushyikira, nta muntu washobora kumubona. Ariko ku itangiriro mbere na mbere Imana yavuye mu iteka iza mu bihe. Nuko ubwo nibwo umwami nk'umwami yavuze agahamagarira byose kubaho. Nuko uwo wahamagaye byose kugira ngo bibeho niwe waje kuri twe, yishakira umubiri w'inyama, ibyaha byose, ibicumuro byose, kutumvira kwacu kose, amakosa yacu byose arabyikorera, abyishyiraho, abitwara ku musaraba. Noneho dushobora kwemera umurimo utunganye warangiye wo gucungurwa, ukaba uwacu, tukabona umwimenyerezo wacu bwite, twizera bene bashiki banjye bakundwa, hatarimo ubwibone, hatarimo kwirahata. Dushobora kubivugira hano yuko nk'uko byari bimeze mu minsi ya Eliya, nk'uko byanditse mu Baroma igice cya 11, ni nako mu gihe cyacu umwami yibikiye abantu batapfukamiye Bali, batapfukamiye idini cyangwa batikwisa imbere y'umuntu, ahubwo amavi yacu tuyakubita imbere y'umwami Imana wenyine. We wenyine niwe duha icyubahiro n'ubwiza, kuko yakoze ibintu bikomeye, yadukoreye ibintu bikomeye ndetse yabikoze muri twebwe. Uwari we wese uca ku ruhande isezerano ry'iki gihe aba aciye ku ruhande rw'Imana, abahushije Imana. Ashobora kuba amagambo akomeye akakaye, ariko mu madini atandukanye n'amateraniro atandukanye, nta muntu wabagisha impaka ko batizera. Ariko tugomba kuvuga ngo hariho umuzuko wa mbere, hariho n'umuzuko wa kabiri. Mu muzuko wa mbere harimo babandi bari mu izamurwa, noneho abari mu muzuko wa kabiri bo baguma mu bituro, ariko twebwe abapfuye abasinzira imbere tuzahindurwa bazuke tuzamuranwe, ariko abatari biteguye bandi basigaye bazaba abo mu zuko wa kabiri, nk'uko tubisoma mu gitabo cy'Ibyahishu. Ibitabo byarabumbuwe imbere y'intebe y'umwana w'intama, nuko abandi bapfuye basigaye abo basigaye abandi baza ku ntebe y'urubanza yera bacirwe urubanza, ngo utarabonetse wese mu gitabo cy'ubugingo wese ndetse no mu muzuko wa kabiri mbere y'intebe y'urubanza abazahabwa ubugingo babuhabwa kuko bizeye umwami Yesu Kristo, abo nibo bazabaho iteka ryose. Ariko abo mu muzuko wa mbere bo harimo umugeni w'umwana w'intama wenyine, babandi bahinduwe bagashushanywa n'ishusho y'umwana w'Imana, abafite umugabane mu kuzamurwa. Nuko Brenda Branham yazinye ubutumwa, ntabwo ari ubutumwa bw'abandi bazajya ku ntebe y'urubanza, ahubwo ni ubutumwa bw'abafite umugabane mu muzuko wa mbere, mu guhindurwa, mu kuzamurwa, mu bukwe bw'umwana w'intama. Abazaba muri Yerusalemu nshya, uko ni ugutoranywa n'ubuntu, kandi umwami turabimushimira cyane. Nanone mu magambo make
the religious world in our time
mu tuvuge mu madini yo mu gihe cyacu mwese murabizi uhereye mu mwaka wa 1948 ibiba ku isi yose bibera ku isi yose by'umwihariko ibibera mu dini ya Pentecote ndetse by'umwihariko nagiye mba mu biteraniro bitandukanye mu mwaka 60 nashoboraga kuba manager wa Tennis Bon uvuga butumwe ukomeye cyane wa koze urugendo rwose ibwiri muri Afrika hose ngo girwa zahabu abantu bose ubutumwa bwe iyo filime irerekanwa ku isi yose abantu benshi bari bahateraniye baravuga ngo wowe ushobora kumbera umufatanyabikorwa hano mu Burayi bene n'abashiti banjye mwabyemera mutabyemera ariko icyo gihe umwami ubwe kubw'ubuntu bwe yarampamagaye aramvugisha umunsi umwe mbere y'ibyo igihe Tony Osborne yaje n'imodoka ye nini
about 800 meters from here
nanu yaje hano mu bibirometero tuvuga ngo aza hano nuko araza umwami yarambwiye n'ijwi ryumvikana ngo mugaragu wanjye ntugurishe umurage wawe w'umwana w'imfura iryo jwi ryarancengiye ndetse kugira amagufa yanjye hose nahise menya icyo nkwiriye gukora nari mpawe ikintu cyiza ariko ndacyanga kubera iyo mpamvu uhere ku itangiriro uhereye mu mwaka w'1949 nari nzi ibyo byose nari nabihawe abavugabutumwa bakomeye bose ndetse na David Duplessis uwo nanasobanuye na Gordon Lisson wanditse igitabo ngo William Branham umuntu mugabo watumwe n'Imana Imana yampaye amahirwe akomeye ubuntu bukomeye yangiriye ubuntu bukomeye ndetse ni muri Oklahoma muri Leta Zunze Amerika muri kaminuza ya Oral Robert Imana yangiriye ubuntu ngo guca muri ibyo byose ngo mbyirebere kugira ngo mbyizere noneho mbashe kubona ko ari iby'igiciro kugira ngo simbe narakurikiye gusa ububyutse runaka ahubwo mbe naragiriwe ubuntu imbere y'amaso y'Imana yo kwizera no kwakira ibyo umwami yateguriye iki gihe nuko mushobora kubyumva muri kasete za Mwene za Branham kugera mu mwaka 1962 kugera igihe cy'imenwa ry'ibimenyetso 7 yari afite Mwene Data Branham amadini yose ya Gipentekote yari yamufungura imiryango ariko uhereye icyo gihe imiryango yarafunzwe ntibashatse kongera kumwakira ihuriro ry'abacuruzi b'abakristo riyobowe na Demos Shakarian nibo bonyine bakomeje kumufungurira imiryango agashobora kubwiriza imijyi hariya reka tuvuge muri makeya bene data bashiki banjye ibyo kurya by'umwuka byarahunitswe kandi Imana yacyuye umugaragu wayo mu rugo ndetse yarebye mu bwiza uko hameze arabitubwira uko yajyanywe hakurya abona umukumbi w'abatunganyijwe bari bakiri bato bose nuko ategekwa ahabwa inshingano n'Imana kugira ngo abwirize ahamirize ibintu ndengakamere ibyo yabonye ntabwo yari umuntu ufite gahunda ye bwite ahubwo yari umuntu umugabo watumwe n'Imana afite ubutumwa buva ku Mana bw'iki gihe nuko bene bashiki banjye mu mutima wanjye
it's really loud and clear
birimo biravuga ijwi rirenga kandi birumvikana ndashaka kuvuga nkuko Simeoni yavuze ati mwami noneho ureke umugaragu wawe atahe mu mahoro kuko amaso yanjye yirebeye ugusohora kw'ibyo wasezeranije muri iki gihe kandi dukwiriye kubishimira umwami wacu umwami yacyuye umugaragu we Branham nk'uko yacyuye Musa ariko ubwo nibwo byasohoye amasezerano agasohora ubwoko bw'Imana ubwo nibwo bwashoboye gushyira gukandagiza ikirenge mu masezerano yose y'Imana mu gihugu cy'isezerano ibikenewe byose twarabihawe mu bibwiriza bya Branham nuko noneho kubwo kwizera dushobora kubihagararamo tukabyubakiraho bikaba imyimenyerezo yacu bwite bw'ubuntu bwayo tugahamagarirwa gusohoka tugahamagarirwa gutandukanywa no gucungurwa kuzuye mu maraso y'umwana w'intama uko kuhagirwa no ukwezwa mu ijambo ryayo ngo none nshobora kuvuga n'ijwi rirenga nkuko Pawulo yavuze muri Timoteyo wa kabiri igice cya kane umurongo wa karindwi yaravuze ati Timoteyo wa kabiri Timoteyo wa kabiri igice cya kane umurongo wa karindwi narwanye intambara nziza narangije urugendo rwanjye narinze ibyo kwizera umwami ahimbazwe kandi ashyirwe hejuru hari igihe kinini nabaye mu kutizera ariko
therefore right in verse 8 he could say
ngo narwanye namanize narangije urugendo narinze ibyo kwizera ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka iryo umwami wacu umucamanza utabera azama kuri urya munsi nyamara sije jenyine ahubwo nabakunze kuzaboneka kwe bose bene data na bashiki banjye mureke tunezerwe twishime tunejejwe no kugaruka k'umwami twishimiye kugaruka k'umwami dushimishijwe n'uko azagaruka vuba cyane kandi ko ubwo azagaruka ukugaruka kwe kuzaba mu gihe cyacu si Pawulo gusa n'abandi bagaragu b'Imana bose bazahabwa ikamba ry'umwami ahubwo nk'uko intumwa bivuze hano iryo kamba Imana izarima njyewe na ba bandi bose bakunze uku kuzaboneka kwe mbega ubuntu
ntabwo ari byo dukwiriye, ntabwo twari tubikwiriye, ntabwo dukwiriye na gato, ahubwo umwami Imana ubwe yaradutoranije, araduhamagara atuyobora mu kwizera, ashyira ukwizera muri twe kubw'ubuntu bwe, adufungura ubwenge bwacu kugira ngo tusobanukirwe ibyanditswe. Nkuko nshobora kuvuga hano, nta nshuro n'imwe naba narigeze shidikanya ubutumwa bw'Imana cyangwa inshingano izo umwami yahaye mwene data mukundwa, nta nshuro n'imwe nigeze nyishidikanyaho. Nshobora kuvuga nk'uko Pawulo yavuze ati, nta kwigomeka ku mwami, nta guca ku ruhande rw'iby'Imana nk'umuntu gusa, ahubwo ku bijyanye n'ibi ntabwo mfite imbogamizi n'imwe yo kwizera umwami no kwakira ibye no kubyizera. Ahubwo nk'uko Pawulo yavuze hano, tuvuge gutyo muri Timoteyo wa mbere igice cya mbere tusome ibyanditsemo.
Christ Jesus, our Lord, who has enabled me, for that he counted me faithful, putting me into the ministry. Brothers and sisters, everything is grace.
Ngo nshimira ubuntu bw'Imana wantoranyije, yabonye ko nkwiriye kuba mu bukozi bwayo, gushyirwa, guhamarwa nk'ubukozi, ibyo byose ni ubuntu.
Let us thank our Lord.
Mu kurangiza, reka dushimire umwami kubw'ibyo, kuba twaragiriwe ubuntu imbere yayo, tukaba dushobora kwizera nk'uko ibyanditswe bivuga. Mureke tubivuge, tubitsindagira, tubishimangira na none. Abizera bonyine muri iki gihe, yuko Imana yoherereje mukundwa Branham, afite ubutumwa buturuka ku Mana, afite ubutumwa bwa nyuma mbere yo kugaruka kwa Yesu Kristo. Nk'uko yabwiwe ngo ubu butumwa buzabanziriza ukugaruka kwa kabiri kwa Kristo ku isi, bushyikire ku isi hose. Dushaka kuvuga ngo uyu munsi ibi byanditswe bisohoreye imbere y'amaso yacu, kuko ni ijambo ry'isezerano. Dushaka kuvuga aya magambo turi kurangiza. Umwami wacu, mureke byandikwe. Uwakiye umuhanuzi azahabwa ibihembo by'umuhanuzi. Bene data na shuti banjye, intumwa zose, abizera nyakuri bose mu bihe birindwi by'itorero bafite umugabane mu kuzamurwa k'umwana w'intama, mu kuzamurwa k'umugeni w'umwana w'intama, bazaba bari kumwe bose, bazahimbaza umwami wacu bari kumwe n'abagaragu bose b'Imana n'abahanuzi bose n'intumwa zose bari kumwe, bose bazambikwa ikamba bashimira umwami kubw'ibyo, kubw'ubuntu bagiriwe, bagashobora kumenya ibyo Imana yageneye muri iki gihe, tukaba dushobora kubyizera n'umutima wacu wose. Twese hamwe n'ubwoko bwose no mu ndimi zose ku isi hose buhabwe umugisha, nk'uko byavuzwe ejo, tuzongera guteranira hamwe uko igihe kizabitwemerera, tuzongera hamwe twese kwibonera igusozwa ugutunganywa kwa nyuma. Mwese muhabwe umugisha mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mureke dushimire umwami. Data wo mu ijuru, ndagushimira n'umutima wanjye wose kubw'iyi minsi, ndagushimira ko ijambo ryawe riri gushyikira amahanga yose n'indimi zose. Uhe umugisha abasobanuzi bose bari hano n'abari mu rugo bose, uri gusobanurira mu rugo bose, abari mu bihugu bitandukanye, ubahe umugisha bose, abasobanuzi bose ubahe umugisha, kandi uhe umugisha buri mwese wizera ijambo ryawe ryera, ubutumwa bwa nyuma ubwumva wese, abahamagarirwa gusohoka bose bagatandukanywa bagategurwa. Mwami turagushimira, turagushimira ko wadutoranyirije kuba mu muzuko wa mbere, kandi turagushimira mwami ko kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kinini muri ryo handitsemo ngo hahirwa abafite umugabane mu muzuko wa mbere. Uhe umugisha umukumbi wawe wose, ubahe umugisha wo ku isi bose mu izina ryawe ryera Yesu Kristo, amen.
Soll sie werden weiß wie Schnee, wirklich blut.
Even your sins would be red like scarlet.
Ibyaha byawe
naho
byatukura biza byakurwaho ukera rwose.
And what is red as crimson?
Naho byatukura nk'umuhemba bi
would be red like crimson.
Nubwo ibyaha byawe byaba bitukura tukutuku wakwezwa nk'urubura.
Hear the voice which invites you.
Umvira ijwi rigu hamagara.
Be converted.
Uhindurwe.
Hear the voice.
Umva ijwi. Umvira ijwi rigu hamagara. Rigutumira.
Be converted.
Uhindurwe.
For he is full of mercy.
Kuko yuzuye ubuntu.
His faithfulness is great. Hear the voice.
Kiranuka kwe kurahebuje. Umvira ijwi riguhamagaye.
Which invites you.
Umvira ijwi riguhamagara rigutumira ngo.
Turn to God.
Uhindukirire Imana.
Turn to God.
Uhindukirire Imana.
He forgives trespasses.
Aha, ababarira.
He does not remember sin anymore.
Ibicumuro ntibuke ibyaha ukundi.
Come to him.
Ngwino kuri we.
And are heavy laden.
Uremerewe, urushye. Kuko muri we harimo uburuhukiro. Ababarira ibicumuro, ibyaha.
He forgives trespasses. And does not remember sin anymore.
Yibuke ibyaha ukundi.
And does not remember sin
anymore. Ntiyongere kwibuka ibyaha ukundi.